Baby, tell me what you like now. You know, kwako nimezama. Oh, now, now. No, honey, tell me what now. Kwako sijiwezi. Oh, mimi kwako naridhika. Wengine misitamani. Pendo lako nalitunza. Kama langu si utani. Ah, hakika, weni wangu wa thamani. Ujanja kwako mimi sina. Weni tia mfuko. Moyo lege lege, kwako niko hoi. Usijali rende, weni bebe kama toy. Macho tazama, nione huruma we. Wazi nasema, siku wachi wewe. Siku wachi wewe. Levitation, inspiration, medication, oh. Sasa baby una nini, wewe, baby kuna nini. Usini changanya kapili pili boga, mimo tako ni moga. Nipe penzi la kunoga, kukuwacha na ogopa. Kama pili pili boga, mimo tako ni moga. Nipe penzi la kunoga, kukuwacha na ogopa. Let him tell you, see now, janja juu yako. Mana nimechizi chizi ya fallen fallen, I'm gonna say bye bye. Na urumia moyo wangu. Bye bye. Na urumia moyo wangu. Kweli wewe ndio dawa. Dawa. Kama naumwa kikona nitapona. Moyo lege lege, kwako niko hoi. Usijali rende, when baby kama toy. Macho tazama, nione huruma we. Wazi nasema, siku wachi wewe. Sasa baby una nini, wewe. Baby kuna nini. Usini changanya kapili pili boga. Mimo tako ni moga. Nipe penzi la kunoga. Kukuwacha na ogopa. Kama pili pili boga. Mimo tako ni moga. Nipe penzi la kunoga. Kukuwacha na ogopa. Kama pili pili boga. Mimo tako ni moga. Nipe penzi la kunoga. Kukuwacha na ogopa. Yeah, yo.